Jim Sanga.
Mwana mboka. Mina weka, deka pasi. Tuto la kishua mwenye sile ya kipongo. Wala usijali tutafika hadi Kongo. Uhongo wabishie mido dume la kipembe. Mbembe, mbondo no konda. Toho la popembe le anana malenga unakonda. Eno na manga totengo. Unaponge la kishundu kwa kwa siyo kesi. Ata manda kesi, pezi letu kasi kama mwendo kasi. Sina wasi wasi mwana mboga niko. Mapuzi kila kuna nikikona. Ona, ingoma ida penya kila kona. Kahoma, kila gendo gigo gung 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 gung. Napambana yane gung 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 gung.
Ay, niwe.
Kila kitu kiko boom 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 boom. Napambana yani boom boom boom.
Ay,
kwako sina stress, stress in my love. Kwako nimefall, fall live oh. Wimbo mzuri na kuimbia Maya, tena kau kitambua. Unajua sauti yako we na mtonyo kapangoni. Tena mami we wawa mtundu wa kitandani. Yani mama, kwako nimezama. Shuga, tende taratim, utanelewa mchumba. Kamoyo kanani dai, nisipokona we. Walai minajitai, najitai, ninapokona we.
Mapuzi kila kuna nikikona, ona, ingoma itapenya kila kona. Kahoma,
kila gido gigo gung 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 gung. Napambana yani gung 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 gung.
Ay, niwe.
Koki, wala sito jali ya Rona. Gulini nitafunga fei toto. Kwani wawa mautu we mtoto. Acha nisalimu kolmi. Iskanda babu, babu.
Ndo niko crazy.
Ulalala.
Maisha na mpenzi.
Ulalala.
Na hata nikipotea we. No, no, no. Puku nilipo we. Nimenuna. Oh, oh, oh. Adonai. Baby, I don't lie. I don't lie. Baby, I don't lie.
Focus, focus.